candan kelena caramela şukar biau şukar çay le mange yanda yandan kelena carabela şukar biau şukar çay le mange kertalar le 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 şukar çay le mange yandan yandan kelena carabela şukar biau şukar çay le mange kertala le 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 kertala le 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 le